Let's go.
Yeah. Mm.
Genie's coco, juni na kipochi. Visa card worldwide, pochi ina noti. Night popo, lewa tu requesti. Uweni sogele, taka huna keshi.
Buta shisha, cheza na mimochi. Nina mitingo ya kujiwasha kwenye pochi. Kazi meluso lafa kuna tochi. Ukundichi wana marizana kwenye kochi.
Turn the left, turn the right. Shuka chini katami uno. To the left, to the right. Mikono juu.
Pesa makarata siro asara rarara.
Kwenye party, hainaga kujuana. Mfate kiona meendana. Vinyati, baketi ya savana. Bia kamlanda mbilana. Turn the left, turn the right. Shuka chini katami uno. To the left, to the right. Mikono juu. Oh, oh.
Chafnam
tena mimi tumbiki pandani mikasi wachanga mirungi si tunachomanya si oh.